ni kutesa.
DJ Brawl in the scratch kit.
Tessa.
Big Stone Entertainment.
I really wanna tell you how my day went.
How my day went.
Nataka daktari Omari kutoka Tanzania. Anipe dawa za kiume. Leo kuna manzi mina nyemelea.
Form ni kutesa.
Nataka kumsambo.
Tessa.
DJ Brawl in the scratch.
Form ni kutesa.
Nadia. Hi, what's up people? This is your girl Nadia Mukami, aka Canadian Katambe, aka Kenyan Sweetheart, and I'm hanging out with DJ Brawl. Keep it right here, keep it fire, and don't go far.
DJ Brawl in the scratch kick.
Tessa.
Big Stone Entertainment.
DJ Brawl in the scratch kick. DJ Brawl in. You ain't stopping my TVC heaven on air.
Sitoto, nimeshinda loto, kukupata mtoto, basi wewe wanani.
DJ Brawl in the scratch kit.
Wanani, niambie wanani,
kwang kwang.
Wanani, kama sio wangu tu.
Beste yako ni hater, naona tutaki. Ni mtiaji, itabidi umtiezi. My hater, mwatafuta kashi mwashindano. Umanzi ni mhandi anaka kuitwa miano. Mtore, mwambia potele. Mwambie na kupenda itabidi ya zoe. We ni mrembo, na kutamani. Usikia wivu lipenda msewa kitani.
Nobody can never take your place. You know it's not gonna happen. Cause I'm not an average type of latest. Why they try to hate me? Baby, just tell me you got me. And I forever stay true. You won't ever see me on another man's rules. Moyoni mwangu wewe ndo wawakilisha tu. Hata wafanyeje uko stuck like glue.
Ooh, umeshinda loto. Kunipata toto. Niambie wanani.
Big Stone Entertainment.
Wanani, kama sio wangu tu. Basi wewe wanani. Niambie wanani. Wanani, kama sio wangu tu.
Toto si toto. Nurojo rojo, apple of my eye na kuuma kimangoto. Aliyekuzaa lazima pia kuwe na uhondo. Ulimi sako wakupati puta rino mongo. Mtoto ni mkia, na metoka Busia. Kuitaka posho mil, mwana wife nita kushkia. Ngupelekea Murangu koko mwangi wairia. Tukulizo manyeni na dhufu ya togotia.
Toto neweza dina kujanga kwa ndoto. Ya takini ende kazi wala takini ende soko. Anaogopa siku moja minta tekwa na mazonko. Kwa koni merilax, meta staki nyoko nyoko. Nyoko nyoko. Kwa za warazi wanoko. Kwanza ebu baby pose ndo tupige photo moto. Kipost pale insta utasema mini poko. Harusi nya warastu naifunga kima
moto. Basi wewe wanani. Niambie wanani. Wanani, kama sio wangu tu. Basi wewe wanani. Niambie wanani.
DJ Brawl in the scratch kit.
Wanani, kama sio wangu.
Skiza, skiza. Haters wanasema mteme njo upenye. Na wajibu ini mbali undwa heaven. Usiseme si kusema watasema. Watachoka na watachana mapema. Kwa offender, nta kwa the defender. Bulletproof tutabai pia na mandenga. Alejandro si tainyonya kama nectar. Daimarinate na tomato sauce ya peptan.
Wanani, niambie wanani. Wanani, kama sio wangu. Basi wewe wanani. Niambie wanani. Wanani, kama sio wangu tu.
DJ Brawl in the scratch kit.
Toto si toto. Ulala. Nimeshinda loto. Ulala. Vita moto. Baby.
Yo, I'm still prezzo. I'm still, yo. I'm still
DJ Brawl in the scratch kit.
Yo. I'm still prezzo, I'm still visible. Still so pricey, my flow so icy. Got your favorite rapper rocking sweaters in the summer. Gangster never falls. Then who are they mock when I'm cut? Still move like a president. The game's uncompetitive. I'm on my own level, man. I keep prepping it. But shorty, you so fly, hands down. The booty's so swollen, I guess you work out. Nipa papa sababuya kwa mama itisha upe. I need you for myself, I pray upo mwenyewe. Na kama mzigo ni mwenyewe, seme nataka shinga. Atume number ya county, na jina la
banki. Baby, can you put that booty on me? Nathani takukunda, baby. Can I please buy you a drink? Nathani takukunda, baby. Can you put that booty on me? Nathani
nita kukunda baby. Can I please play with Richie?
Kani baki nawe na hisi nimetamani nikupe vya kukupaga wisha
nanisha kuna unavyo ninyemelea. I'm not your ordinary girl chunga
sangu hisia umezikoroga na macho haya nagapazia tanasha umeniroga we dada
masauti don't rush you can look baby.
So kama na kunyemelea nika moyo gangu kamelegea mapenzi mazoea ukini nyima upendo nitachanga nyikiwa. Oh no 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 mina kupenda kikweli. Oh no 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 miso wale matapeli. Oh no 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 ukini achanta feli. Oh no 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 no.
My city, my baby, my diva. Allow me to be your lover. Your love will go give me fever. When you touch my body, I shiver. Oh, baby, pour me water, make a green my face. I like Ugandan water, so green and fresh. Oh, baby, pour me water, make a green my face, yo. Me, I like Ugandan water, so green and fresh.
DJ rolling the scratch kick.
Swagaila high kit. Yuku si piggy fake, you talk with the Nava fake.
Louis Gucci, your brother. Nakata madini mukari zaidi ya dona. Tanasha simba wenu manyasi menu hai na ganyama. Si shobo kia tango mazikibuma. Still sassy spendi mazoya talking chenga no chuna. Oh baby, what's your name? Uje uyu mwike nasi.
Kamata kinywa aje cha waswasi. Na kama tingali nazima ita taxi.
It's all on me, but don't ask for my number. Penda watoto nye darasa. Unguza self nita kukachi.
DJ Brawl in the scratch kick.
Wananita sultanu kugeto. Njoni kuonyeshe maisha ya majengo. Tupitie mpambe, tule wali. Twende pangani, tuchade majani. Ah, nono umevamini. Na unashinda ukifuta futa chini. Niyo haga inainua, sio siri. Samahani, ni macho sio mimi. Tumefika humu ndani ya giza. Usijali bei nitalipa. Kidogo msupa kaitisha. Nikasikia meitisha Kingfisher. Hey, if you know, you know,
you know.
Kingfisher pantirimu ai. Manzeni leo, leo ndio leo. Manyundo leo, watoto na vileo.
Mshuni, kuja uyu mkenasi.
Kamata kinyo aje cha waswasi. Na kama tingali nazima ita taxi.
It's all on me, but I'm not for my number.
Penda watoto wenye darasa. Punguza self nita kukacha.
Rolling the scratch kit.
It's a Friday night. It's our Zakuambia.
Hi, what's up, people? This is Easy Grenade. I'm coming here to make a movie. But tell me, it's a sweetheart. And I'm hanging out with DJ Brawl. Keep it right here. Keep it fire. And don't go for it. Radio Love. Oh, Radio Love. DJ Brawl, Radio Love.
Bundles. DJ Brawl in the scratch king.
Cause Leo ni kutesa.
Nadia.
Form ni kutesa.
Na 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 na.
Cause Leo ni kutesa.
Tesa. Yeah. Yeah.
Form ni kutesa.
Vicky Bundles.
It's a Friday night. Ita wenza kuwa ambie. Kuna party tonight. No time sasa wakimbie. Chelewa, chelewa mwana si wako. Na uchunge usije hepa na wako. Huo mchele usije tiliwa kwako. Baby, ikibamba sana piga kelele wewe. Na kama ni noma sana piga kelele wewe.
Boomerang dance on the dance floor. Fine girls dance on the dance floor. Hennessy pour on the dance floor.
Cause Leo ni kutesa.
Tesa.
Form ni kutesa.
Cause Leo ni kutesa.
Tesa.
Form ni kutesa.
Kazi nimeingiza dosi na pressure. Kwenye burudani nilipiga show nilitesa. Big up the fine girl in a pretty little skirt. Young man in a African shirt. Wave your hand and do the ody dance. And shake your bump like you know how you work.
Ooh, all of the drinks on me. Mifuko imeja leo, imeja pesa. And if you look at me, luku luku, vile natesa. Naiki bamba sana wapi nduru wewe. Na kama ni noma sana piga kelele.
Cause Leo ni kutesa.
Leo ni kutesa.
Form ni kutesa.
Na tesa, na tesa, na tesa. Choza.
Cause Leo ni kutesa. Tesa.
Form
ni kutesa.
Yeah, pick up my form. Usiku tutu
don, bogi kuzon, imewasha kingdom, keti mba tukukon, tukuteke kwa chom, fenana papa jones, nadia apa ndi don, to simpatico phone, nasikia ako salon, tulo mindo the bomb, club pia imikrom, bogi mbaka yangong, mebambika na song, zile si hu perform, rende pia ni wrong, eko juya nyama ya bama na kachumbari, na juya diabetes chat, weki sukari, plan size imetufikishe uko kari yako, walevi washanza kuleo, mekali ya flow, anasikia form ni kutesa, tusimalize kaji dumtatu rudi kalesa, wakanesa, mavodo bila chesa, hakuna kulala, tunakesha
kutesa. No mana na tono no kawe na pale tulipokutana mikono tukapeana macho yakatizamana wana pale tulipokutana na makubalishana nafsi kukubaliana
DJ Brawl in the Scratch Kick wala ato DJ on 0716 025 526.
Kidona ni ufio hengo alisema marathi Yeza siwe na dawa kwa penzi ya kapona Rabi, ameni banusura jeuri sina tena wendo kuganzi Meni maliza hasira siku mwe kisema Nidekeze, nilewaze, washunshuke wanyamaze Nikinunga nibembeleze, usini bebe nipulize Shituke roza ziwaune Mini pike ule chote Unenebe upeneze
Wana Pale tulipo kutana Mikono tukapeana Macho ya katizamana Wana Pale tulipo kutana Na wakubadilishana Na siku kubaliana
Bounce on the beat Prakata 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 prakata
Toto, ukikapa shoti mbili kana lainika Toto kwa beba joto, utatani huyu demni wa moroko Mkana katika nkama kako peponi Mkana pakuwa nkama kako jikoni Kakipanda chuma nkama fundi wa pwani Nikashai kwenye mwanga hatari gizani
DJ Brawl in the
Scratch
Nataka daktari Vile nilitoa Kenya mora Ililia kakifuniko ya speedo Kake ni katait kadogo Ililia kakifuniko ya speedo Matiango Okuangwa Nataka daktari Omari kutoka Tanzania Anipeda waza kiume Leo kuna manzimi na nyemelea Kuna vile na mdae jo Nataka kumsampo Kaneli mtasikia laha ndani alo Akinipa laha ndani alo Kake ni katait kadogo Vile nilitoa Kenya mo Ililia kakifuniko ya speedo Okuangwa
Prakata
than life. Sote tumefika kuwasha moto. Ryan on the beat on the line. Tag my empire Johnny Kumoto. We are bigger than life. Sote tumefika kuwasha moto. Ryan on the beat on the line. Tag my empire Johnny Kumoto. Put your hands up. Yeah, we dance like this. Tikishika tuna dance like this. Tumekuja kutikova like this. 237, we better than this. Put your hands up. Yeah, we dance like this. Tikishika tuna dance like this. Tumekuja kutikova like this. 237, we better than this.
Natoka thika makongeni na misi ongeni. Hatupendi usoro kwa keja harigeni. Magizani junga utapigo hadi bleki. Hadi kwenye bafu, hadi ukidenki. Anyway, this is the place to be. Utapata kina karo Ivan. Akina Ibrahim a big moto, yeah, and we also sick. Bon appetit, everybody, all we can eat. Hey.
No, no, who's there? Buddha boss in the mountain, nimeingia na dirisha tu mlango haitoshi. 237 nigga nimekuja na mboki. Ryan kila kwenye beat sababisha mikosi. Tumekuja na the flow, hawawezi kutushow. Teka watajua si wabaya than before. Tumi stari ziko lit na sibongi juu ya ndom. Rada hapa meditation tini wale King Kong.
We are bigger than life. Sote tumefika kuwasha moto. Ryan on the beat on the line. Tag my empire Johnny Kumoto. We are bigger than life. Sote tumefika kuwasha moto. Ryan on the beat on the line. Tag my empire Johnny Kumoto. Put your hands up. Yeah, we dance like this. Tikishika tuna dance like this. Tumekuja kutikova like this. 237, we better than this. Put your hands up. Yeah, we dance like this. Tikishika tuna dance like this. Tumekuja kutikova like this. 237, we better than this.
Good morning, ye. What a mina zagana salamu. Jina ni vibrita utajifanya unifahamu. Time ina kam, tanya buduka sanamu. Jumini hatari, nikishika nga kalamu. Kufanya mziki si rahisi, but I'm chained to the rhythm. Mitra kitawa nice, kazi zile enzi za rhythm. Karia sijanza sahi, nilianza jo kitambo. Operation itokova na kumaliza kitambi.
Kia jina dark, majua kumechachisho. Misari na mabati, ni moto mewakisho. Tumekuja tekova, mlango ni tunabisha. Na mboki ni moja, mtaani inatisha. Hatuguziki. Ni ngori ni nomasi ya viki. Presidi kutubonga kila siku za wiki. Make it yet on your own buda mirafiki. Yaya sanchi lion.
Put your hands up. Yeah, we dance like this. Tikishika tuna dance like this. Tumekuja kutikova like this. 237 we better than this. Put your hands up. Yeah, we dance like this. Tikishika tuna dance like this. Tumekuja kutikova like this. 237
Taka pati, alijali wakithamini, hivi ni kwa nini? Hakika mwanamka kipenda kweli, tapiga na vita vingi, hainu soro penzi. Hivu nampende ya nini, wakati kila kutwa na kuliza, unamangani ya nini? Nithairi subina heri tovuta.
Wanaume wangi hili kama nguwa nzuli. Kitrai mwili hilaika hii.
Tena wamani shuse macho. Ni waongo fight for what you love. Ngeta mini penzi love.
Mastaili bora. Mwanamka na itachi matunzo.
Yela. Yela.
Dance kama chiba katupa magongo. Hey, dance kwenye biti ya kimambo.
Dance mamiyo ni kama unacheza kerosho.
Mi niko vibaya baby. Kama kari meshusha ya keji. Iyo ni narita ya didi. Kukotu ni mushi ni shazima fegi. Baby dance hallelujah. Jo katikati dance kakololo. Iyo kote kama uwa. Leo wili bozo tiso kwa natesa.
Kama tia roho chafu. Ingia kwenye sakafu. Na mtu wako leo ni kudensi. Bendo mugongo. Bendo mugongo. Bendo mugongo. Bendo mugongo.
Binguka leo kuna lipuka. Watu juu ya furniture. I can see you looking at me. Indica
malaika pia kuna sativa sura ya malaika. Won't you back it up on me? Mali safi and the chain. Anything she wants tonight on me. Call me daddy, say my name. Now kini baleo ni tazamisha kama tsunami. Tumekuja wengi ni kasi ni army. Been a good boy kutoka zamani. So generation we run the city, yeah.
Kama tia rocha pasuke kando hapa ni kudensu. Ingia kwenye sakafu, yeah. Tafuta wako leo ni kudensu.
First time to meet, umona uyu moda. Kava kisimpu kisani, ilami ya meni moda. Kama mshale unichome, mwili ni kati kati.
Kisa uti nori nori, moyo wangu dona tata. Minaogopa kifo, mapenzi wito.
Una kasti ya mamito, so wakufaa vigoda. Washani wai, washani wai. Utanibakiza mikongoro. Ni wahi, ni wahi. Umege vinono.
Baby give me one time, oh. Baby give me one time, yeah. Baby give me one time, oh. Baby give me one time, yeah. Baby give me one time, oh. Baby give me one time, yeah. Baby give me one time, oh. Baby give me one time, yeah.
Shampaka che,
mpaka che.
Tunachekecha chekeche,
chekeche.
Mwendo wa utembe tembe te,
utembe te.
Wenye roho chafu wapote. Baby, oh I love it. I love the way you do that to me. Let me warm it for you. Oh baby, oh I love it. I love the way you squeeze.
Baby John John Joe, ni kupe man John John Joe. A baby John John Joe, ni kupe man Joe Joe. Wapenda ndogo wa mabigi bigi.
Bakua.
Itandani ama kwa kiti.
Bakua.
Kwenye gari ama piki piki.
Bakua. Bakua.
Wapenda ndogo wa mabigi bigi.
Bakua.
Itandani ama kwa kiti.
Bakua.
Kwenye gari ama piki piki.
Bakua.
Si umetibeba na cheki izo haga, ndani ya dera. Kwezi mita minjo bazenga, chorea vitu maina, kujia vitu meja. Kuja ni kupe motaratara, nataka tuende geja, tuende kudaradara. Chini ya maji kama utaki muadhara, nitakurarua kama simba ya Masai Mara. Ara, ni kupate ni kuteke, ni tupe luga ni ucheke. Ni kulambe ni kumange, ni kuchape, ni kuchape, ni kuchape, ni kuchape, ni kuchape, ni kuchape, hadi unyambe. Excuse me. Iyo haga inaniita, inakata munite kula kama mchicha. Kenya moni takupo siku mzima, hadi ukiniona unenda kujifiche punjo.
Bas baby njon njon njo, ni kupe man njon njon njo. A baby njon njon njo, ni kupe manjo, jo. Wapenda ndogo ama bigi bigi.
Bakua.
Itandani ama kwa kiti.
Bakua.
Kwenye gari ama piki piki.
Bakua. Bakua.
Bakua. Wapenda ndogo ama bigi bigi.
Bakua.
Itandani ama kwa kiti.
Bakua.
Kwenye gari ama piki piki.
Bakua. Bakua.
Bakua. Wanani
DJ Brawl in the Scratch Kid.
Shepu nyumbu nyumbu ulivo fungisha. Unanipandisha mori kama Masai. Umefundishwa na nani we? Umetoka udigoni we? Bigo zako saga zinachanganya. Nipeleke mpa mpaka nichisi we.
Chomeka, 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 hiyo pinye chaje. Chomeka, 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 para mlima kichonga. Chomeka, 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 hiyo pinye chaje. Chomeka, 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 para mlima kichonga. Kwako niweke mkandarasi, nitajenga daraja la mapenzi, haruki ya dhahabu na almasi, ili penzi letu nizidi nyoka we. Nashinaga mama sita, holy fire fire, utamu nari nari yuani. Macho kama mnani anapendaka ninavyo sakata ganana. Mauno yupo ni ya ni Mombasa. Kisuro waka waka meni kamata. Kwenye kiza totoro nitawasha. Chomeka, 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 hiyo mbini ya chaje. Chomeka, 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 para mlima kitonga. Chomeka, 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 hiyo mbini ya chaje. Chomeka, 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 para mlima kitonga.
Sometimes what you dream can be receiving. Na uwezi kuvuna usicho kibanda. Thanks God for giving. Kito sikuwa na umeme wala kebo, inzi moja t-shirt na yebo. Iti leo na miliki lebo, lebo kone gengi lebo. Siku zote kisicho kuwa kita kufanya uwe ngangari. Hata mwanga uwezi kumjua, so ishi nao kwa tahadhari. My sister squeeze shape wananunua, uwe pambana upate salari. Usisahau pesa maua, so ukikosa hata usijali. One love kwa wanangu wa kita, nye ndo mnanunua CD. Two love kwa wanaki wa Insta, unafanya niongeze BD. Three love kwa master na lita, mlinifanya hasira zizidi. Four love
njia ngumu nilizopita, mkanipa na jina mkasema niitwe.
Kone boy jeshi,
na siku hizi wananiita tembo.
Jeshi
kama una pigo na kirembo ni
jeshi. Kunde boy jeshi,
yani wanangu wananita tembo.
Jeshi,
no 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 no,
hata we ni jeshi.
Yani kama una pigo na kirembo ni jeshi. Walo kwa wanangu wakita, nye no mnanunua siki. Ulo kwa wanaki wa Insta, unafanya niongeze
niki. Ninaamini Mungu yupo tena, naongea naye japo sisi sauti yake. Nikianguka nitainuka tena, so usishangae waitembo anaso peke yake. Cause I know unapokiokota ndo wakati wa kutunza, ili kesho kisijepotea. Na unaposota ndo wakati wa kujifunza, ni wapi ulipokosea. So kama siwezi kujibizana, ila mwenzenu nimeumba na subra. Cheki madiri yanavyogongana, cause nyota yangu ni ribla. Unasiwaona walotumwa kunitukana, vichwa vyao viko kibla. Tena siku hizi hata simbi sana, acha washindane na ibra. I say one love kwa wanangu wa kita, nye ndo mnanunua CD. Two love kwa wanaki wa Insta, mnafanya niongeze BD. Three love kwa master na lita, mlinifanya hasira zizidi. Oh love, njia ngumu nilizopita, mkanipa na jina mkasema niitwe.
Na siku hizi wananiita tembo.
I really wanna tell you
how my day went.
Really want to spend the weekend. I for sure you this thing I'm feeling.
Oh yeah, but I don't really know you that well.
I really wanna kiss you in the face, baby.
In the face, baby.
And maybe every other place, baby. It'd be like say I don't remember, say I.
Say I don't really know you that well.
Eh, eh.
We can go there if you want to, but me I don't know.
Oh, no.
Why I think I love you when I don't really know you that well.
Eh, eh.
We can go there if you want to, but me I don't know.
Oh, no.
Why I think I love you when I don't really know you that well.
I'm too polite to insult your intelligence. Why do I believe that we have met? Maybe not in this life. Time's frozen for a second, so I'm thinking tonight.
Tonight.
Break the ice, better still, we can set it aside. Temporarily, my temperature is telling me that you got me so hot. Stop, girl, there is no remedy. But you don't know me well enough to reply. And I don't really know you that well. It's funny, you have something in your teeth, but would you try to stop me if I wanna take it out, cause you don't know me properly. Girl, I think you're lovely, but you turn this bad boy into a busybody. I see you're too busy for me. Or maybe I'm just busy for me.
Nah.
Will you call me when you're ready for me? It's crazy, baby, how I don't care at all that I don't really know you that well.
I really wanna tell you how my day went.
How my day went.
Really want to spend the weekend. I for sure you this thing I'm feeling.
Oh yeah. But I don't really know you that well.
I really wanna kiss you in the face, baby.
The face, baby.
And maybe every other place, baby. You be like, say I don't remember, say I don't really know you that well.
We can go there if you
if I
want to, but me, I don't know.
Oh no.
Why I think I love you when I don't really know you that well. We can go there if you
if I
want to, but me, I don't know.
Oh no.
Why I think I love you when I don't really know you that well.
So you be my controller. See me, see this parola. I just wanna come home to you. Spend every night telling bad jokes to you. Be my boyfriend, I'll be up in my boyfriend jeans. Have a baby with my boyfriend jeans. If you want my boyfriend, I'll be up in my boyfriend dreams. But I don't really know you that well. I wanna go with you. Do this life with you. Ride or die for you. But I don't really know you that well. I really wanna tell you how my day went.
How my day went.
Really want to spend the weekend. I for sure you this thing I'm feeling.
Oh yeah. But I don't really know you that well.
I really wanna kiss you in the face, baby.
Face, baby.
And maybe every other place, baby. You be like, say I don't remember, say I don't really know you that well.
DJ Brawl in the scratch.
Yeah, she.
Yeah,
legendary. Leo nimepata kesho nimekosa. Kazi ya Mola haina makosa. Uyu kampa boda mwingine berosa. Futa subira ngoja Mungu ajakutosa. Fiti na nana. Sigeuze changamoto. Maneno mwachia minana na. Dawa ya moto ni moto. Unanana. Wako wala sema konde atapotea. Konde atapotea. Jembe kati ya gia chombo hiyo inabebea. Chombo mini inabebea. Nakula kwa jasho. Nipatacho naridhika. Nasubiri kesho. Zamu yangu itafika. Nenda wambie. Wambie. Yeah. I wish to it.
Wenako wanakuchukia. Tena wamepanga kukubania. Istoshe wao ni matajiri. Usijari wetu mia tuwa
kii. Sina kasifa za kujisifu najua. Kila kukicha kwa Mungu naomba dua. Aso nazidisha ili nizidi kuswa. Wakinifunika kesho nitawafua.
Tena wambie
mchanga hauzikwi. Unaubadilisha makazi. Uwezi sibariziki. Mure utaki na kulakazi. Nipatacho naridhika. Nasubiri kesho. Zamu yangu itafika. Nenda wambie. Wambie. I wish to it. I wish to it. I wish to it. Hapa nilipo kesho yangu sijui.
Mwana anakula tunge mbaya. Kule dada anananga malaya. Anaishia pabaya.
I wish to it. Hapa
nilipo kesho
yangu sijui. Penzi kikozi uwalifichiki. Hatofanye nini hautoboi. Ukiziba moshi moto haukosi. Penzi kitu gani yeah. Ila mkikuita unakata. Samahani, unanifokea mimi na wagizani yeah. Yamenifikia shingoni ma, naomba ya kudakika moya ma. Nistiri japo kidogo ma,
usiniache mimi na shauku maea.
Yamenifikia shingoni ma, naomba yako dakika moja ma, nistiri japo kidogo ma, usiniache na shauku maea.
Charge my energy, I no get time for no enemy. To reap what me. Nothing with best in ever see. I'm on nothing with best in ever see. Forget it, I say fashi. Money soon expected. Check out what body I jump. I take out to the person. Check jelly, check. I mean the answer, yes sir. Then I mean the answer, yes sir. Respect is reciprocal, even though una knows they are special.
Big Stone Entertainment.
Anybody, we no want to search it. Anybody, we no the body body. I can't sort it, and I can't sort it. Go back to fele, fele, I can't sort it. You want your bed, you never function. Now because myself, I never talk. Look you, they laugh, you go, 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 go. I shall no say the time go come, mama, I no say the time go come. Money you no go fit the line over.
Big Stone Entertainment.
Mama, mama, life not on Python. Whether you like or not, go by ginger, me a biscuit, let go pass. So yeah, keep it jack on, go. Anybody, when no one does RG. Anybody, when no the party body.
Easy rolling the scratch.
Go back to fele fele.
Rolling the scratch king.
Wasichana ati we ni kichwa mbaya na ti leo nitaka dawa unapenda mama sana napenda giwa sichana hainishtui lakini nimeshtuka we ni mwanaume umewekwa umefugwa haunishtui na hiyo gari ya dadi haunishtui na hiyo pesa ya mami toka hapa toka nani unaturingia vile umeomoka tulitoka kayole squeeze unaishi umoja how to stupid to fall up na koshia demi yako mimi ndio moptic i kosi pia nyim na ni copy julozi kikisha mimi ndio choki na wewe ndio chali ama wewe ni kadem chunga demi yako mimi ndakapeng abiro twadi mimi ndio matek mpek mpek ndo simwage mate check check ndasi kule kake kure adana unaulizo kautezana kona penda kunyonga sana na upenda giwa sichana ati we ni kichwa mbaya na ti leo nitaka dawa unapenda mama sana na upenda giwa sichana
Majaba man, na siyezi katema Kashadana, kaglass kakupima Fix your makeup, hita pangu za kemira See you later, wesi mzing, wesi king Ataka, ni kukazo, si kaze kunyi Weni mtaro, nilizamo, siku je 2 weeks Na wani judge tu sana, na hawalipwi Na mangezo be like
Vitisho, hainis tu uui Buda utajua, haujuu uui
na kujua kama choo ya gava. Mbogi yako inaka fruity sana. No wonder manzi yako ananivuti yanga. Address me vile una dress your father.
Kibodo tiga kurira madadi timai. Una wade nduku haruwe.
Tanyo, kwa unapenda kuri ya dana. Unaulizo kautezana. Kwa unapenda kunyonga sana. Na upenda giwa sitana. Atiwe ni kitu ambaya. Nati leo ntaka dawa. Unapendo mama sana. Unapenda giwa sitana.
Baby this a yashi na shita. If you agree mama lato. Party 2 ati party 1. Party 2 lati palm 1. I go be to change your catwalk. And change your life joy. Every day not to enjoy. Open your jewel like a laptop.
In the scratch king, the scratch king. Kala ato DJ on 0716 025 526.
Yeah, kombosho ni na rwabe mbele nyuma. Na bado inafani fikironga. Niko railways buda ni menuna. Na jaribu kusikiza madonda. Fresh keja amede ataki skuma. Amechoka na nguo za Gikomba. Karanja kuna dona fakutuma. Niweke kwa inamba buda boss. Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu. Na tumepia na ya kuchowa. Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu. Manze form siyo poa. Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu. Usisahau ya kuchowa. Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu. Gade, tuma kitu. Hey, yeah, all I do is swing kama Kali Dama Usman Kamaru. Headbutt but singiangi booth na manyaru. Leo ni range staki nukza Subaru. Miba zenga swag na pigianga luki ya gumbaru. Fike hapa, amen ni mungu. Ikitu wanga ni tamu, but again ni uchungu. I remember watching to work for NTV. But maybe pia mininge chucho kama Ken Mijungu. But mini rapper na wapeleka na rien. Na kama shini mi yu endesha manyen. Yes, uni baba, staki meze shaja chien. Yes, bana ina tuna tukiveveka na bien. Atujanza juicy ni luge ya zamani. Jeshi yangu ya bangi huivuta hadharani. So ambie ni OG ya mifika. Na ini rumba ya Kayole, isi rumba ya Japani, let's go. Kwambosho ni narwabe mbele nyuma. Sina pesa. Na bado inafani fikironga. Niko railways buda ni menuna.
DJ Brawl in the scratch kit.
Fresh keja amede ataki skuma. Amechoka na nguo za Gikomba. Karanja kuna dona fakutuma. Niweke kwa inamba buda boss. Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu. Na tumepia na ya kutoa. Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu. Manze form siyo poa. Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu. Usisahau ya kutoa. Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu. Gade, tuma kitu. Eyo nina issues kadha mefichia paparazi rada. Na usinite brayo, afadhali papa. Umolo toka bondo, hapo shwari kaka. After nipate mjune libidi nisare fuaka. Nasijai yogo pakuwa na enemies. But after God the only thing I fear ni feminists. I hope I don't get cursed for that. Don't be surprised mukiambi what this verse is swag. Either way niko wera sinzi choka ni chekwe. Niko hapa niko kule buda mboka ni mbekse. Kakamega huli tangasha mola shikwekwe. Juka for me na keroma then I'm always interested. Kuna dili na Ivana ikijipa nda kusho. Pereka iyo luga uko eni lipe sangu do. Ini language ya mabroko takutoka ukisle kisochorea kutuanishana kama nye uchekeshi. Bombo club
Mbosho ni narwabe mbele nyuma.
Sina pesa.
Bado inafani fikironga. Niko railways buda ni menuna.
najaribu kusikiza madonda fresh keja amedea taki skuma amechoka na nguo za Gikomba karanja kuna dona fa kutuma niweke kwa inamba buda boss tuma kitu tuma kitu tuma kitu na tumepia na ya kutoa tuma kitu tuma kitu tuma kitu manze form sio poa tuma kitu tuma kitu tuma kitu usisahau ya kutoa tuma kitu tuma kitu tuma kitu gabe tuma kitu
singru msema sana na jirombosa na luka kuna kitu
19
eh
kujirombosa 19
luka anakoroga 2 3
2 3 alafu anashikiliza zinakwama
alafu anapeleka kiatu kwa fundi luka ya jana
si ya leo
kwa hivyo
mtu asinimaki na luka
Nairobi kila mtu celebrity bora uko fresh na ungare utajipata ubinja ka guest storm kare na ukiwa na ex na amekata ku move on you probably the next topic on Edgar Obare Mayweather champ crew TMT flex mode boy non check TMZ this me na care me got keyboard so just gonna be up in your DM ka DNG beat bomba flame mfungwa utadani Farel Neptune boom twa kitu safi maler nyasai achiel mimi sikutaki jaber your rapper boyfriend amebonda ako kalikatiel do kwe rapper Kenya lazima undi Papa, then ungoje wane gambo gita kudiscover Weka bidusi keti ukingoje ya feature Acha kuwa desperado na jichome ya picha Niko mayolo na ghetto na angolo kwa macho Neza mfollow kwa IG, minyo molo japacho Kijana kutoka bondo ni merest my case Pakani chupe meni bamba most deaf night chest No, bado na endelea, basi na teketea Kazi na ekelea, nana na meze share Wendo na ongelea, traksinyu na kojolea Kani rap siyachi juu Kenya, mindo inategemea Jones, nigga
DJ Brolin the Scratch King DJ Brolin, you ain't stop him until you see heaven on earth.
Manze form sio poa tuma kitu tuma kitu tuma kitu usisahau ya kutoa tuma kitu tuma kitu tuma kitu kabe tuma
kitu DJ Brolin the Scratch King Hala ato DJ on 0716 025 526